patameni na meza patameni mambe isine patonye mambe isine patonye nasi mane nyake benyi jebenyi odika sina patameni nasi mane nyadu benyi jebenyi odika sina patameni Akwenyi gabu isi oche Akwenyi gabu isi oche Enyinaga na iso inazo Enyinaga na iso inazo Nasi mane nya jebenyi jebenyi Odika sina batamenyi Nasi mane nya jebenyi jebenyi Odika sina batamenyi Akwenyi gabu isi oche Akwenyi gabu isi oche Enyinaga na iso inazo Enyinaga na iso inazo Bobobo ngo Bobobo ngo Bobobo ngo Bobobo ngo
Igente
Bobobo ngo
E ga nu ke si wele onye isi oje.
Gbogbo gbogbo.
Ka na akpo chi ama.
Gbogbo gbogbo. Gbogbo gbogbo. Gbogbo gbogbo. Na meza pata meni. Na meza pata meni. Mambe, isine patonye. Mambe isine patonye Nasi mane nyadu benyi jebenyi Odika sina patamenyi Nasi mane nyadu benyi jebenyi Odika sina patamenyi Akwenyi gabu isi oche Akwenyi gabu isi oche Enyinaga na iso inazo Enyinaga na iso inazo Nasi mane nya jebenyi jebenyi Odika sina patamenyi Nasi mane nya dubenyi jebenyi Odika sina patamenyi Enyinaga na iso inazo Enyinaga na iso inazo Bobobo ngo Bobobo ngo
Adeze kadi dia katalo, dia katalo, dia katalo.
Gbogbo gbogbo.
Onye nubia.
Gbogbo gbogbo.
Onye anebia ojo.
Gbogbo gbogbo.
Anu enu abia.
Gbogbo gbogbo.
Anu ane abia ojo.
Gbogbo gbogbo. Gbogbo gbogbo. Gbogbo gbogbo. Gbogbo 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 gbogbo
Owe lu ofun bo sin ni awe po nya
Gbogbo gbogbo
Beze
Gbogbo gbogbo
Po nya po ni e po mu e ndi ozo
Gbogbo 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 gbogbo
We se akedi ve pata nu
Gbogbo gbogbo
Din kizi zi abia ejo Nki ebo abia ejo Nki eta abia ejo Nki na abia ejo Nya choku mouni eni ine Na onye bie suru juke na adama wanyadu Adekwa nu mma nokata
gbogbo 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 gbogbo
onyi si nuna
gbogbo gbogbo
apolo nna poko nne poko mmaka
gbogbo gbogbo
fani ine agbakoba nwinzuko
gbogbo gbogbo
onyo bu na ekwe eve na ewu e onyo bu na ekwe
gbogbo gbogbo
ụmụaka ebe a ka ụmụaka na onwe vasbe na-agụta onwe va nne a na-agụta nna na-agụta ụmụaka ka va nweziri nzukọ ava nwere oge a ka ada eze jibe meghe ọnụ wesi na onye ọbụla bụ onye ga-anụ ya ọ ga-akpụtalili enyi ka ọ ga-abụla onwe emume a na-ebe na befe ahụ ka m nyarigolo enu enyi anya na-agagharị amalụkwe na anya bụ ada eze nna meza akpata meyi nna meza akpata meyi nwambe ese n'ịkpata onye nwambe ese n'ịkpata onye naanị manụ ya jụba enyi chebe enyi ọ dịgasị na-akpata meyi na asị manụ ya jụba enyi chebe enyi ọ dịkasị na-akpata meyi akwa enyi ga-abụ isi oche akwa enyi ga-abụ isi oche enyi na-aga na iso n'azụ enyi na-aga na iso n'azụ ọgwụ na asị manụ ya chebe enyi chebe enyi ọ dịkasị na-akpata meyi na asị manụ ya dube enyi chebe enyi ọ dịkasị na-akpata meyi akwa enyi ga-abụ isi oche akwa enyi ga-abụ isi oche enyi na-aga na iso n'azụ enyi na-aga na iso n'azụ gbọgbọgbọ ngwọ gbọgbọgbọ ngwọ gbọgbọgbọ ngwọ gbọgbọgbọ ngwọ gbọgbọgbọ ngwọ
oge na-ekwu ife a niile mbe na onwe ejego okwu nya nwatakịrị nwa achụa na ukwu elu ala mbe na enyi bụ ezigbo anyị mbe wee kudie jebe na be enyi wee je ga-agwa enyi si ala eze ka agbakwa n'ọfala eze ga-agba ọfala eze sikwu nya zie yi na ọ ngịga abụ onye isi oche enyi gba esi mbe nyakwụke n'ife ụkwụ ọzọ ọ sị a na eze si nya jee ga ezie na ya ga-agba ọfala na ngị be enyi ga-abụ onye isi oche ya na mbọsị ị ga-eme ya bụ ife na achọkwa ka m ga-achọ ya achọ nọ nke ị ga m onye kwụọra ndị ga-abịanụ ọjị enyi nwụrịa nwụrịa nwụrị chachachasịa maka na ọ na-achọ bụ ụzọ ga-ezigbo elu na beze nso ka ọma na nya ga-enwe ike ji okwu ada eze nọ nna meza akpata meyi nna meza akpata meyi nwambe isi n'ịkpata onye nwambe isi n'ịkpata onye na asị manụ ya jebe enyi chebe enyi ọ dịkasị na-akpata meyi na asị manụ ya dube enyi chebe enyi ọ dịkasị na-akpata meyi akwa enyi ga-abụ isi oche akwa enyi ga-abụ isi oche enyi na-aga na iso n'azụ enyi na-aga na iso n'azụ
nasi mani nyadu benyi chebenyi odika sina kwata menyi nasi mani nyadu benyi chebenyi odika sina kwata menyi akwenyi gabisi oje akwenyi gabisi oje enyi naga na iso inazo enyi naga na iso inazo gbogbogbo
Kava pale sisi alnya von kata umbeni
bogongo
mbewe naba
bogongo bogongo bogongo
weje ga wam eze
bogongo
si ane mbos nyaga bi oku adai
bogongo
ese we si anu biva di aku
bogongo
asi ange kusikwa ni ikenge rapo
bogongo
Nyabiazia, if any of
Bobo
Wallo
Bobo Bongo
Kachimbosia Lucia
Bobo Bongo Bobo Bongo
Never Jupulini
Bobo Bongo
Tupo Jena being Chia Bagunita Sigo
Bobo Bongo
And we kiss the big
Bobo Bongo
And you say I'm the kissy well, I jacket up.
Bobo
bongo Ebe wansi nyaga buisi yo cheko waga bunya lupu wapuna nyajero
Bobo bongo
Kepo ni jine na
Bobo bongo
Mbesi ya bankete Bankete na vage jesike
Bobo bongo
Enyisi ya mba 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 nyapodoka vajebe jebe Yote goli elio tutuki ya isi ya
Bobo bongo
Jipale cha chachasi ya neche kwa vya
Bobo bongo
Mbesi ya nabulu nije
Bobo bongo 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 Bobo bongo
Kavane ejezi nuzo
Bobo bongo
Yeni simbe nyaga sibenike Gasibenike nam Afa dem Eje siponike na faga fam Ano kwa nuzo efe mwene eme Ibe madu anase Webuli abu ni eje kutaz nya bive Enyi na fiku Mbe wekwe enyi Si anoma nuku nke Nyabe enyi kalelu nkie Ogunugu Oka katana nyane echetu nya watinte Ini we bombe si age ne Jesu peni aga na gasike
Bobo bongo
Mba we si enyi nya biko ke ali golu na azu anu
Bobo bongo
Ini we si aga ali golu na azu ngi gasike mo si so li golu na azu aka fa je bo si so
Bobo bongo Bobo bongo Bobo bongo
Mba magulu
Mewo
ko tikom 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 ko magulu na azu enyi
Bobo bongo
Owe kwe enyi Si anon fugo nuku e to logo nuku nke ima kona ya azu nya benyi Biko ke awe lune lili anya chinaka weke benyi no nuka Ukuli apu na nye jidi aka weli gulu na azu enyi ka Bwa we naga Enyi si anki ne mengi mwosi soka va jebe jebe No gena vaga
Bobo bongo
Mbe wewe lo donu weke de enyi no nu
Bobo bongo
Weli gulu na azu enyi
Bobo bongo Bobo bongo Bobo bongo
Kaka na kude bezi be
Bobo bongo
Ezi nso Mbe wewe nyonu
Na meza pata meyi Na meza pata meyi
Enyi siya ese gene
Mambe Ise ne pato nye Mambe Ise ne patonye
Mbe si amba
Nasi mani nya chebenyi chebenyi Odika si na bata menyi Nasi mani nya chebenyi chebenyi Odika si na bata menyi Akwenyi gabu isi oche Akwenyi gabu isi oche Enyi naga na isu inazo Enyi naga na iso inazo Nasi mani nya chebenyi chebenyi odika se na pata meni nasi manu ya dupe ni chepe ni odika se na pata meni akwenyi gabisi oche akwenyi gabisi oche enyi naga na isu inazo enyi naga na isu inazo gbogbo gbogbo
If I can you dog the level and a dog I go 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 Kenya Gabunu is your chair, chairman. As a well lose an affairs. Well Lord down no chinaka, and as an aka send nine fed you have been a diamond. Yeah, but divine. Uno ga mana, or you move to gamuzi, nefe, yeah, be near to gap maduzi, which you hear the queer.
Nameza pata meni Nameza pata meni Wambe isene pato nye Wambe isene pato nye Nasi mani ya tebe yi chebe yi Odika sena pata meni Nasi mani ya dube yi chebe yi Odika sena pata meni